cucu. Oh yeah. Huyu fundi aba kutoka alo.
You know the sound.
Sounds by
aba.
Mina wewe atutafuti ukamilifu. Mina wewe atupimani madhaifu. Uye mahaba ya kila aina nakupa, siwezi kunyima. Shahada ya kupendana nakupa, penzi nitalilinda. Kwa marungu, kwa mapanga, kwa uwivu nitawanga.
Oh baby, I'm fitting, I'm fitting, fitting.
Baby, baby, we are machingi,
machingi, machingi.
Baby, we are fitting,
fitting, fitting.
Mimi na we tume machi,
machingi,
na machingi. Tume machi, machi. Amoja.
Zeka ukango kameno, takutafunia mimi. Takupenda paka mwisho wa hii dunia, baby. Ubaka muna lijaza katika gunia, baby. Vitu nachola enapata mia kwa mia, mimi. Sio fiko nekana fala, sio fiko nekana zoba, zoba. Sio fiko nekana mjinga, penzi nitalilinda. Mama rungu, mama panga, sio kwa uivu nitawa.
Oh baby, I'm fitting, I'm fitting, fitting.
Baby, baby, we are matching,
matching, matching.
You and I, we are fitting.
Toca.